is Pure Records.
Kidogo chetu kitufai, penzili we moto tuweke shima na watoto tuzae, baby. Hata wakitupiga mawe, tujenge ukuta au tupande pala chuti tupae, baby. Nimepita njia nyingi sana, zenye mabonde na zenye milima. Nimekita nanga nimekwama, minawe milele, mwenzio ujanja sina.
Forever, minawe forever, minawe forever, minawe forever.
Chana pagawa na pere kwa soba. Penzi alipimwi kwa mzani, baby. Penzi lapimwa toka moyoni. Minasikia raha haya mapenzi unayonipa. Minasikia raha. Nimepita njia nyingi sana, zenye mabonde na zenye milima. Nimekita nanga nimekwama, minawe milele, mwenzio ujanja sina.
Forever, minawe forever, minawe forever, minawe forever. Baby forever, minawe forever.